I ngā reo, i ngā mana, i ngā rauranga, tīrama, tēnā koutou katoa. E hakarongo mai ana koutou ki tā tātanei taonga, ara te reo irirangi Māori, o te hiku, o te hika, i watakau māwhitu, i ratahi te iarere. Kua hau tēnei, ko Janelle Popata, tā koutou kai kawe kōrero o te wā. E te whānau, kua hono mai tā tātanei kai kōrero, tuatahi mo tēnei o ngā hōtaka, a kōwai tēnei o ngā māreikura, a mai te pāti kākāriki ko Marama Davidson. Mōrena, tēnā koe, Marama.
Mōrena, Janelle, mōrena o ku whanaunga o te nōta, kia ora koutou.
Pēhana koutou ko tō whānau ki raro i ngā āhuatanga o te wā, o te noho rāhui?
Oh, pai rawa ahakoa moke moke au i aku paku paku ki Tāmaki ki Manurewa tēnei wā engari anoho ahau. Ki Pōneke tēnei wā kua huwaki anō te whare pārimata, anō reira ka noho ahau mō te katoa o ngā wiki e toru mō tēnei wahanga noho o te pārimata. Angiari, kei te pai mātou, te whānau maha, tino maha te tautoko mataku whānau tēnei wā, kei te pai.
Oh, kia ora, mauri ora kia koutou, otira kia koe, mahi rangatirana, mahi tikana. E marama, kia tahure aki tāua ki te kaupapa o te wā. E tikana me hakanui tātou a tātou kaimahi o Aotearoa, ko koutou tira te pāti kākāriki, e hakapono ana ai me hakanui tātou a ngā kaimahi putanoa o Aotearoa nei. Ko te wiki tuawhiti tēnei, tātou e noho mirimiru ana me ki te nuinga o Aotearoa. Hui anō, he maha o ngā tāngata kua hakapau kaha ki te mahi i enei wiki kua pahure. Nō reira, ko te pātai pia ka pihiana i tātou, te pāti kākāriki me ki te kāwanatanga, e haka nui i a rātou?
Ai, me haka nui i a rātou ngā kaimahi. Tira ki ngā kaimahi o te toa hokomaha, ngā kaimahi taraiwa pahi, ngā ringawira, ngā kaitiaki pakiki i roto i ngā whare kaumātua. Pera ki aua momo kaimahi, ahakoa me noho te nuinga o tātou hurinoe Aotearoa i roto i o tātou whare. Ka haere tonu aua kaimahi, tēnei wā, me whakanuia, me whakakaha i o rātou. Utu, nō reira, ko te tono inanahi, i tono mātou o ngā kākariki, kia heke ngā utu kaimahi. I mōhio kē mātou, he mahi rangatira tērā, he mahi rangatira aua momo mahi, ko aua kaimahi, ngā tino tuarā o ngā hāpuri, Wainganui, ngā hāpuri, engari tēnei wā, ko tēnei te wā, me whakanuia a, ko kia hiki ngā utu kaimahi, me whakamana tangata kātika. Me whakamana tangata kātika. Anō reira, inanahi ko tērā te tono o ngā kākariki, he tono ki te kāwanatanga, he tono ki a reipa me Aotearoa Tuatahi, kia hiki ngā utu kaimahi. Nō reira, ki oku, ko tōku hiahia, ka tautoko ngā tangata hurinoe Aotearoa ki tēnei tono, ko tērā te mahi kei mua i au.
Kia ora, mahi tika ana, e mihi ana kia koutou te pāti kākāriki, e whai whakaro nui ana ki te hunga kaimahi putanoa Aotearoa. Anō reira, kaore e kore ka hikaka te ngākau o enei whānau te rongo atu kua tono atu koutou te pāti kākāriki kia hakapiki a tarātou utu meki. Time to pay essential heroes a decent wage. E ki ana te kōrero mai te pāti kākāriki.
Ai, ko tēnei te wai, kei te mōhio ahau, tēnei wai, tahi o aua whānau, e noho ana i te pai minimum wage, kāri tērā te pai mō te kai, mō te reti, whare, mō te power bill, me whakatika, me whakatika tērā. I mua i te corona, i mua i te COVID-19, i he tērā. Engari, ko tēnei te wā, ka haere tonu aua kaimahi, te hunga kaimahi, mō tātou katoa ngā hāpuri o Aotearoa. Anō reira, ko tēnei te wā kia hiki ngā utu kaimahi.
Rawe, rawe rawatu. Nō reira, e marama, what is the Green Party's main focus at this time whilst we are in Alert Level 3?
We know that it's been quite difficult for many of us, and as we've just been talking about, while many of us are being told to keep each other safe by staying home, and many of our essential workers, and I reckon if you, if each of our whānau were to think, not even to think, but I know for a fact that many of our whānau Māori have essential workers of some sort that have had to go out and work in our communities, and many have had to leave their whānau and their tamariki or their parents or elders to keep them safe, to sacrifice that in order to do that. So it's long past time that we should be paying them what they deserve to earn a decent, to even, you know, they're out stocking our shelves in the supermarkets and they're unable to stock their own because working on a minimum wage is not enough. So that's one of our focuses, is we really want to... We've put out a call for how to raise minimum wage workers to a decent wage, and we are wanting lots of support for our call so that the government can do the right thing. And that's one of our main focus at the moment. We're also, I'm happy to speak more on that, but just turning to some of our other main focus, we are really wanting to see, some people might have heard about the sort of fast-track projects and proposals consenting through the RMA. And we know that some really good things could be done, especially out in our regions, especially in Te Tai Tokerau. We know that there is lots of conservation mahi, restoring the mauri to our awa, monitoring our rivers, our planting, our water infrastructure. A lot of that mahi, which takes us to the long-term vision of keeping our people and our environment safe and well, could be a part of that fast track sort of process. But we also understand that we don't want to reduce public participation, because that is sort of overriding our democracy, and we certainly don't want to undermine te tiriti obligations through that fast track process. So we, the Greens, are really concerned that we keep that public participation and te tiriti obligation for hapu, not just for iwi, at the forefront of those consenting sort of fast-track processes. So that's a big part of our mahi at the moment. And, of course, like everyone else, I'm really concerned about our Māori health response and it being our Māori leadership on health, being at the decision-making table rather than just reference groups and advisory groups to government. So, araha mai, aware. I've been meeting with Te Rōpū Whakakaupapa Urutā, the Māori Pandemic Response Group, for example, and just wanting to make sure that that I'm advocating for them and for our Māori leadership to be at the decision-making table in government's work.
Kia ora. E mihi ana ki a koe e marama mo ienei kōrero o tira ienei o ngā haka marama ki a tātou nei whānau e hakarongo mai ana. E marama, ahia ka rewa ake ienei kaupapa?
Ienei kaupapa, he mahi tonu kei te haere. Ko tērā te mahi kei mui a hau. Mo te mahi kia whakamana i te rangatiratanga o te ao Māori, me te kāwanatanga ka mahi ngā tahi. Ko tēnei mahi mō te nāianei, nō reira, mō te mahi kia hikinga utu kai mahi. Ko tērā te mahi kai mua ia hau me tono tono ki ngā minita o te pārimata, ki ngā pāti reipa me Aotearoa tuatahi. Ko taku hiahia, ko taku moimoia, katu ngā tangata o ngā hāpuri o Aotearoa ki te tautoko i tēnei tono, ka kitea e te kāwanatanga e te te ko tēnei te wā. Mm. Me whakamanatanga kā tika a nō reira. Ai he, nui te mahi kei te haere.
O ai, he nui ngā mahi kei mua ia koutou o tira a te moti whānui. Nō reira, e marama, he mihi mai oha tēnei ki a koe, ko hako wāte a koe, te kōrero mai. Ki o whanaunga o te kāinga nei, o roto mai o te hiku o te ika. Nō reira, nei rā te mihi ki a koe.
Ki a koutou katoa, moke a hau i taku ukaipo o te tūranga waiwai o hokianga o te kaitokerau hokia nō reira, kei te nui taku mahi ki a koutou.
Kia ora, mahi rangatira ana koutou, nō reira, kia paitora ngā manaakitanga, kia noho haumaru koutou, tēnei wā. Mauri ora.
Ai, tēnā koe, mauri ora, kia ora.
Ai rā e te whānau, koira, ko te reo kōrero o te whaiara a tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei ko i atu ko Marama Davidson mai te pāti kākāriki i whai wā te kōrero mai kia. Mātau o te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, nei rā te mihi. A kua hau tēnei ko Janelle Popata a takoutou kaikawe kōrero i nāianei ka hakawhiti atu tātou ki ngā take o te wā. Mauri ora e te whānau.